Since nime sign Sony Music, sasa hivi mitaani nimekuwa ankwepe kabo thing. Driving big cars, big nyash, big chains, na toto zimekuwa ankwepe kabo dreams. Riziki alhamdulillah, kila chuma kikitoka ni cha moto na kwa ting tapa ting. Domana hizi nasty bras ziko nane, ilo kisika kwa mapepo noza sema ni 16.
Feeling good, femiwa moto, nina mkwanja, nina mkoko. Squeezy naishi maisha yote, nilo yota kwenye ndoto. Alafu natokia Vienna kuja loko. Big convoy, kwa mama dingo straight, napitia kingoko.
Fly na sitaji hata passport. Sound zote ni kinanda fucking scars coach. Tena bado I'm hungry, cash boss. Wakibana tunakoma na west coast.
Alafu kuna kitu I'm yui eh? Squeezy aya mamba kuenda ulaya ya nsumbui eh? Credit card, pesa inaongezeka aipungui eh? Big boy, shida ndogo ndogo wazinsumbui.
Yeah, ni ule wakati wa mitikasi. Kila kitu ni presidential kizimkazi. Kila wakati mipila pasi. Na kila shuka likishuka uwa ni mkasi.
Kila wakati siku ni party. Squeezy watoto ni Afrikasti na mnipati. Ukisnichi kwenye gang ni kwa mtu kati. Squeezy nenda kama mirror ni check himselfi.
Call that Uber XL. Mana watoto wapu tisa hawawezi wakatosha kwenye nomo. Kuna Patricia, Kisha, Priska, Lisa, wengine wana mebuka na momo. AP watch, sipotezi muda. Na wana masnichi wano kwa kama yuda. Sipo turesi mkumoto mjuba. Skosi mbinu za kivita za mafunzo nizo chukulia Cuba.
Big drip, big eyes, big chains. Maisha sevi ya mekwa full rap from the pain. If I want, sip again to the top, to the end. Kwa wale wana numbe ni stop, ni washenzi. Look how we do. Sinona naifanya kwa happy abidabidu. Michongo nani don't care. Can I talk to you? Ukisikia squeezy na pesa, yeah, that's fucking true.
Timeless flows like I'm OBO. 104 gang swags kama OVO. Pull up on your beast like it's mine, hodi hodi. Dane kibanda chasim na mpigia sogi dogi. Hawa rappers wana chana wana malani. Vipaja oja vificha na bado havionekani. Kupima level zetu ni tofauti zifanani. Mini king wakulani, sasjua wenzangu nani.
Life yangu iku private like my Nina. Kila kitu minacho kitu gansina. Pima, iwe vocal vina. Sulize kusu watoto wapu nyonyo Serafina. Kongo toto wa kikendo anabifu. Mara mejipanga kama Miko. Mambo sija kuchuja siyo issue. Kama Playboy F na yeah, kila kitu.
Make a way as you sing a convoy. Finna put up in your party like a top boy. Class ish, flashlights, all eyes on sights. Bates on my way, swinging like a top dog. Shindana peki yako atamtani kwako hautambuliki. Kiki, kiki. Bora hali ya hewa utatabiri, sisi hatutabiriki.
Kila wakati siku ni party. Squeezy watoto ni Afrikasti na mnipati. Ukisnichi kwenye gang ni kwa mtu kati. Squeezy nenda kama mirror ni check himselfi.
Yeah, ni ule wakati wa mitikasi. Kila kitu ni presidential kizimkazi. Kila wakati mipila pasi. Na kila shuka likishuka uwa ni mkasi.
Call that Uber XL, mana toto wapo tisa, awawezi wakatosha kwenye nomo. Kuna Patricia, Kisha, Priska, Lisa, wengine wana wamebuka na momo.
Call that Uber XL, mana toto wapo tisa, awawezi wakatosha kwenye nomo. Kuna Patricia, Kisha, Priska, Lisa, wengine wana wamebuka na momo.